the way you look on the job tighter. Una let another hat on the super lighter.
Casa Poo.
Tighter.
Yeah.
It's a Madonna.
So this is a wappy baby.
Papa.
No, this is a wappy baby.
Papa.
This is a wappy baby.
Papa. Papa.
Yeah.
Na hapa.
Let's go. It's a
kupa wappy baby.
Papa.
Nitakupa wapi baby?
Hapa.
Nitakupa wapi baby?
Hapa. Hapa. Yeah. Girl, you affect me with your beauty. Can I get some of that my little miss cutie? And then if a kitty ati minde mwenye kitty. Chema, minde na kafiti. Macho za kufiti manze yoni good look. Nitalipa depo manze kama kuna booking. Vile umeiva manze no more cooking. Nisa kupa tazo no more looking. Ugona sexual feelings, sika sexual healing. Missionary baby girl face ceiling. Change position ebu jaribu kneeling. Umejaza poa hindo nice thing. So nisike wapi baby?
Hapa.
No nisike wapi baby?
Hapa.
Nisike wapi baby?
Hapa. Hapa.
Yeah.
Na hapa.
Let's go.
Nitakupa wapi baby?
Hapa.
Nitakupa wapi baby?
Hapa.
Nitakupa wapi baby?
Bom, killer, come gimme. Do the dirty wine, me na fine girl, see me. Down to the flow, nimekuja na kamini. Crop top, no form, no usorore kipini. Do do Dubai, twende shopping ya Gucci. Kukuku, why, libidi nifanye booking. Mr. Kichai, baby, me nataka sushi. Na tufike night, tu wafunze isukuti. Itakupa amani, siyo vita, jumiwa sina visa. Nataka tu chill, tu kwa keja na mambichwa. Kishi kwa na manchi, zapo kuna kapizza. Ukidorora, dorora, na kupatia katiza. Tunapula puku, vum vum, kimaster. Picha zako mina zoom zoom na data. Kama nototo mini takupa tupacha. Alafu baby hiyo tum tum na taka.
So nisike wapi baby?
Hapa.
No nisike wapi baby?
Hapa.
Nisike wapi baby?
Hapa. Hapa.
Yeah.
Na hapa.
Let's go.
Nitakupa wapi baby?
Hapa.
Nitakupa wapi baby?
Hapa.
Nitakupa wapi baby?
Hapa. Hapa. So kumbe we mtaveta jondo mana we mtight. Kumbe we mtaveta jondo mana we mtight. Kumbe we mtaveta jondo mana we mtight. Kumbe we mtaveta jondo mana we mtight.
Kabaridi kana tamba mindo murder. Na wamepani kwa nogopa kushandwa. Mdogo mdogo tunakuja kuwapanga. Bampa tu bampa wangu hasongi father.
Na kupeleka TZ pale kwa boda na manga. Na rupika sabuni yani nakata na panga eh. Na kumanda so napanga matanga. Na kuchoke maze.
Nini mtaita na yangu keni taita. Ninaleta nare mpaka umetupa lighter.
Sidewai jona kwanga jom taita. Unaleta nare ato nimetupa lighter. So nisike wapi bebe?
Hapa.
No nisike wapi bebe?
Hapa.
Nisike wapi bebe?
Hapa. Hapa.
Yeah.
Na hapa.
Let's go.
Nitakupa wapi bebe?
Hapa.
Nitakupa wapi bebe?
Hapa.
Nitakupa wapi bebe?
Hapa. Hapa.
Tighter.